ɗo yosdijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
altinere sappo e jetti lewru avril hitande 2016 jeena yamde sokirdu studio tamani miɗen tawa ele maison de la presse ɗo bomo ko ɗo jettinonoɗo kabaruji ɗo yumor way galo sikira ɓon compitite wiide ɗum wonono bonandaji gaɗɗi nokku noddirteɗo grand basam le leydi ko duwarni wakkati joni honju gongol an wonde yarde yesso saabi de won neɗɗo nanggaɗo bomo ko ɗo cikkitaɗo wiyede wakkati joni o koyɗe makko anle ɗiɗo bonandaji o nanggama le cekkite yontere nde ko dunke ande banggal jadinkoɓe collectivité le hen ko oɗo neɗɗo nangga koye ɗum wawi wadde so ɗiɗo golleji jaara yesso le majjunduɓe collectivité kabaruji ñiɓuri keɓete e junggo makko wakkati joni o faɓe ƴeyalla hono rewɓele ɓe kani wattirde koyɗe mumen wakkati joni no kabaru jaam e deƴere hani waɗirde le leydi meɗen ndi ɗum wonono fana kawrtal ngaɗu ngaldu le yontere jaɓɓinon nde ɗo bomo ko ɗo le majju lanniɓe ngal ɗo kawrtal walde humnide kabaru yirwede le leyɗele afrique ɗe kollitiwide wakkati joni o suudu ministre humnidu kabaru cellal le leydi meɗen ndi ɓe puɗɗi heeƴoji mabɓe noɓe kani woɗɗintirdi e ɓeygu le leydi meɗen ndi le majjum wattu joni oɓe garan ɓe kokka ɗum wono sukaɓe rewɓe gomɓe le leydi ndi ɓe ƴeewa yalla hono kani teedirade fati keɓɓiɓe ille jonayi sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo beete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade tinde wiide ɗum won neɗɗo goto o du sikkitama wiyede wakkati joni o koyɗe makko ana e bonandaji gaɗɗi ɗum won nokku noddirteɗo garan basam le leydi ko duwar ndi oɗo neɗɗo o nanggama omo noddirtire sali aliyou dombiya le majjum e kolliti wiide sa ƴeewi wattu joni o yo malinke jaati kanko e hoore makko wiyama kanko wonno donnude mobile ɗum wonono yimɓele gaɓɓe bonandaji to garan basam le leydi ko duwar ndi wiyama kanko jaati wono dorbade guel ɗo mobile le majjum wattu joni o omo e juuɗo ɗum won maggal paɗen le leydi meɗen ndi omo wondi e landede fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
haltinaɓe kabaru nde nagu leydi Mali kolliti wiide ley jamma alande woni ko maggal paɗe men ɓe nango e Aliou Doumbia ɓurɗo anditirede man omo miila latade jokka hoorejo bonɗereɓe camoɓe dow leydi Côte d'Ivoire ɗo yimɓele sappo e jeenayon keddi ɓe kolliti ɗum wiide dow imma daraji kewɗi woni ko golleji nangugol makko dawra ley bamako ɗo omo jeyda e dawruɓe bonandaji Abidjan ɗi Aliou Doumbia ana wara duuɓi capantati e ɗiɗi leydi Mali ɗo ɗum woni ko o jeeya won kollitiɓe wiide kanko wonno donnowo mobile bonɗereɓe camoɓe dow grand basam ɓe kanko jaati donni fay mobile moɓe gonno ley muɗum iwde leydi Mali warde leydi Côte d'Ivoire e ley réservoir ɗiɗo ɓo ɗo essence waylete guel mobile wonko o suuɗi malfa e jaaɓe ɗeɓe gaɗiri bonandaji garam basam ɗi kuntadala mbilaɗo latade hoorejo mabɓe waɗimo jokka makko ley fedde mabɓe bonɗereɓe fa hande mo wondi e tewtede ley leydi Mali ndi
le majju ɗum won dunke ande kabaru jaddinkoɓe ɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum wawi wadde sababu fa ƴeyalla hono honjugol bonandaji gaɗɗi to garam basam to ɗino ɗo no ngol ɗo honjugol han yarde yesso kanko ɗum won noddirteɗo Aliou Doumbia ko nangga wattu joni o koɓe kolliti wiide du kabaru ñiɓuri keɓete e juɗɗe makko hono bonandaji ɗi gaɗɗir to garam basam to so tawama wattu joni ɗo ɓe landini bonandaji goɗɗi kasen ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓede e hunoko makko keɓe kanko noddirteɗo Serge Daniel o jo o malli fittoɗo dewto o journaliste du ko haalido hen to foccitago Mouhamadou Sama Sekou
eɗen mbawi wiide jaati sowona balla makko ana mbaƴa bonandaji garam basam ɗi to leydi Côte d'Ivoire toon wasa heɓɗo lawol kanko wonno donnowo mobile mabɓe e kiniɗo kala koɓe hasidini noon ley landinal bonandaji mabɓe ɗi min kumpitama ɗum wiide golle makko yo sottude mobile aji noon sato ɗum omo luɓoɗi omo andani oɗo golle fa sanne fadde makko nanggede bonderaɓe ɗiɗon goni natuɓe e juuɗe goto o nanggama goosi goɗɗo o nanggama gundam gollirɗe karfinaɗo tewtugol humpitali ana andani noon kabaru makko guilla wona joni ley dende mañamgu woni koɓe nangoyemo mi yeehi photo makko jaati o suka jokkolle ɓaleejo daɓɓo nafa mawɗo woni e nanggugol makko saabi o latto sababu e paama kulle kewɗe banggal landinal bonandaji mabɓe ɗi o tawrama téléphone ngaji kewɗi mbawɗi humpitinde ɓe fayi koɓe anni gollude ley ko warata oɗo nanggaɗo joni o wona neɗɗo ɓolo feewi o latto sababu horgol ngol yara yaso no feewi
sikiraɓo ɗo mbali nettiri miijoji moɗo e hollo amen bembal andi ngal mi noddirta face facebook ngal baale gonɗe ley leydi meɗen ndi baale rewɓe ɗe kamɓe do ɓe gonde hokkidirde juuɗe wakkati joni o faɓe ƴeyalla hono ɓe kani wattirde koyɗe mabɓe yalla jaam e deƴeran ñiɓa le mali fo e maggal muɗum le majjun le yontere ƴaɓɓinonde ɓe gaɗi kawrtel mabɓe maggal ɗo bomo ko ɗo wattu joni o faɓe pammine ɗum won rewɓele gomɓe to gawotoɓe no ɓe kani wattirde koyɗe mabɓe ƴeyalla hono jaam e deƴere ha ñiɓirde ley leydi ndi le majjun du ɓe garan famminede wakkati joni no gueɗe ɗe fo kani tetirede kaɓorɗe muɗum e fa daake nokku goto keɗe kanko noddirtoɗo Amrouet Sidako yokko kanko laami ɗum walde ndeɓe noddirta argande ko haalido hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
Nous sommes aujourd'hui dans un contexte.
Hande hande o gulliji weltere sifande na goodi gulliji dede erdun jebaka halan nan en dun an hani wadande dun hakkille dun jaati woni faanda kawtal ngal salla e be kebana jogola dido gulliji ONG accord su marobe gawo sabi do gulliji mako fufu woni sabi dun region gawo holliti um hasindini dun sanne an hani mi ngada bawde amen bangal kalko hunchanta hore kabar robe region gawo halan nan en dun kulliti sobo mabbe e dido gulliji salla kawtal ngal ana beydana bi nafa
leur meilleure partition.
Suudu ministre humnindo kabaru challal leleji meden dile yontar jabbinonde be puddi do woni hejjoji mabbe wakkar jononobe jeewa yalla hono be kani waddirta fa woddintingol be ngwad leleji meden di dido golleji be puddi do le 14 lewru avril jabbinondo wattu jononodo be kolitiru be jahan do won nokkule do yimbel be bawa rentirade fa jeewa yalla hono be kani fa birade sukabe robe gombe tombe wattu jononodo kani sakirade hono kabaru be nguto nonbe kolitiru wiide kayye kede kanko noddirtere docteur Kurbali Marguerite Dembélé o kanko yo kedja do won suudu ministre humnindo kabaru cella leleedi meddi kanko no golloto golleedi yirwer cellal kede ko haalido do faccitango Mohamadou Samaseku
cette année bien vrai
kono golleedi hitandi fufdi ko hikka ko dun watta do leedi ndi fuf biden jidi hinnade nokkuji di buri fu yebede kala region dun subima jaleji mudun buddo hasindinade balla nelan leedi do nokkuji dogotoro en jiltotobe hakke lewru le gure de faminde be kabaru haybugol bengu e hokkude be dun safareji mermer mi ngalan di do ballaji dun le ciud dogotoro di biden ani dun jukkinde hen golleedi hopitali de min dawrdita yimbe dina e sukabe jokolbe e surbabe
serami également sur les jeunes
le alla dum woni be kolliti wiide aljumaar jabbinonde do bomako do no sukabe jokolbe noddirtirtobe bibbe leedi meden diwam be ngadi majjer mabbe mawnde do bomako do le de do majjer wakkati jono be mbaji bini hollitinde wiide joon en reso ngaji le leedi meden di do no orange kany e malitel ben tinno ngada no ngatta fu wattu jono yalla ne jippina cogguji telefoji di le leedi meden di fa yotto cogguji dum wonu sada warfa nelda kalis kany e internet no dum worrino ko be ngada no majjer de ko be puddi dum won nokku noddirtede pavillon des sports be jehi be timmini de do majjer nokku noddirtede AMR TR kede kanko noddirtedo Demba Dembélé o wonno le ndedo majjere ko haalido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
notre mars c'est la lutte
majja amen hande o yo patte titelaji cogu telephone internet e leddugol kalisi burdo andistirede transfert d'argent do mali do di buri fuftidude dina leede kerondirde meden de fed amen dental pelle chapande na e didi be fuf noddama e kanye wobbe ngara tawta hakkeji mun en yo cogguji di buyte lam o an andani majja amen jati kambadun mangal pade be ngari haybude nokko o bona bibe mari fuf andani dum sabe mi kebi chade le bangal humpitali majju minen mi bibbe mali non ana hani hakkeji amen wadane hakkille su Allah jabi dun min jokkan tewtude hakkeji amen faadi kebe
inshallah on ira jusqu'au bout
yarobe kabaru jono yimbeele njewtere sambe caldi leleedi meden di hollitaweede kawrital mangal wadi do bomako do lengal do kawrital wakkati jono be jeewa yalla hono be kaani lanniraade kambe njadobe kabaruuji nayriibe bangal mbirki sambe caldi do won gombe le afrique be fur hono be kaani yo windirde dole mabbe le majjudube biya be ngaran wadde walde mawnde kande joddinede nokku noddirte do Casablanca leleedi Maroc ndi be ngadi kawrital mabbe ngal ko yaata bal tati do bomako do wakkati jono ko yaata leedel sappo e joyi afrique kanyen ngari hawrtin lengal do kawrital kede kanko do no hore yimbele anka jadobe kabaruuji kabaru sambe caldile leedi meden di kanko noddirte Oumar Baba Traoré ko haalido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
ce congrès c'est les
gal kawrtal yo nokku tutondiral hakillaaji hakunde ngedobe kabaruuji yewtere sambe caldi reba dum wadanaama hakille bangal hejabe mabbe le fedde AIPS Afrique de e kanye projet jande sukabe ngedobe kabaruuji yewtere sambe caldi yo reporter dewral hakunde ngedobe kabaruuji yewtere sambe caldi Afrique e kanye gollidal hakunde mabbe woni ko donta le gal kawrtal yewti sambe fedde AIPS de yo janginde ngedobe kabaruuji yewtere sambe caldi kawrtal gal lato dun hono fuddode jande mabbe gal lato dun sababu wadde newal le golleji mabbe hono buyti gol cogguji biye lana diwoji dun latando sababu enen be leydi mali be dun hebude faabotobe le golleji amen di sifa gollidal hakune pelle mi tejjol wiide gal kawrtal sabu mina yargul yeso gollobe kabaruji yewtere sembe caldi be leydi mali be
de façon concrète
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
giraabe jurneeden jeewen yello do ne le region ngaji di wakkar jonen puddiran do an songo do be bi ko yaata ciudi temedre e chapantete didi do woni yimbel meden nyongitibe gombe nokku dakerte noddirtere tabar bar do le leedi niger di wakkar jono wambe pabiraama ton kabaru nyamduuji kal musadaaji ko wattale dido golleji do an yafa e milioji joyi cfa le majjundube kollitiwde pabiraama kabaru gawri maro kanya fayato kulle godde be kan nawtarade hono yaade daage en kanya ciudde maayo ko be kan suddirade e arkilaji ciuwaadi sen yurute ngardan faado kaydo ko yaata yimbel nogo yon yurube li academy gondo to kayto kanye kapo kambe gondi e famminede wakkati jono o hono kabaru beme ande den gordi ngal do kawtalan hani wat ton ko yaata balde ne wakkati jono be paabete ton fa kambe dubbe paamano beme ande den gori fa be kebbe golliro golliji mabbe di no pewiri se yurute ngaran timminirem faado kuli korodo be kolitiwde waldinde no dirton jeune chambre international wonde to kuli korotonde be ngadi ton hejoji mabbe wattu jono nayiridi bangal tianam le majjundu yambe jehi be mbuto yidu on doktorojo gondo to kuli korotede fu be bi ko woni faana mabbe du wakkati jono fa be jeyal hono doktorojo gondo to de kani labirde ton fa yimbe be fu jeewiro dum wonono commune kuli koro on no fewiri sekrab do katte nyaloma hande kabaruji meden di hollitinde wi tan watto nangiri en juude ka fati jeefa hande sekrab hono andirdo no do e seeda yowtere meden de anawara.